tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jamen fulfulde alal bar sappo jitti lewru december sappo jitti yamna jabbiri maslima chapan ene e joi der maison de la presse bamako jitti nono do kabaruji du mor way golo kanko noddirta seydu daw won to boggi jambe to politide musengabe ko yatteme di don kanyen bir fitito les region kidal o watto jono be chakeli lamu kidal o fu e mangal mudun nan habude e yurku yurku lamu ko ben gonde wadde imadraji fa belon mangal paden be kan wattirde len koyde mudun yan nan metti de wiri yimbe le hewbe kanyen nawtirto lotur koji le leedi meedendi beedo yimbe le soba mi fa choodi dido lotur koydu wadan duub e juude mabbe wattu hen neddo haani weltin lotur koji mudun janan sefibe do hen do journal ngal wodi no di wono sembe kabaruji dum en jogino do kiki dande bi bismillah mo don heedaade kidal tobe kolitido ko yata jenginobe temedi don kanyen kani sa ketton wobbe ka holita ben jotti kitono wobbe dubbe bi hin jottoto ton jango don sappo e jena lewru december ndu le majjumbe jewto du yalla hon nyongiti bombe tombe kani rifitirade le de don nokkuli ali sisi
Rafi Michel M ko wondino matade le region Kidal to ko ka fuddi buytaade seeda seeda le wi Ardo Academy region Kidal on Idrissa Koulibaly Michel M be yotta gol mu M le on do nokku waram nabirde yeso jande gaden tene sukabe
avec godo dabare ana faba golle gadaado so wona dun yibbe arambe garbe nabama de cuudi janginirde to ben kani goldude dum walla sanne bangal udi tingollo cuudi janginirde kanye yirwinde de bari jande sabe yu janginobe dukke ande
Michel Mbe kanyu en hore du suuda e feyi kuyal mu en be koliti wiide dabereji di ka fu ana fiha ya labi keba wadde golle mabbe ono wodiri nam holitiri wiide Abdou Salam Maiga kanyu woni secrétaire général fedne be noddirta fenarek kidal
janginobe e jangobe ana do nyongitibe ana gondi e wartude kidal janginobe ana belti kanyi bebe le jokolal nobbo
so min bettike dom syndicat et monsieur M Chin be sappo e joy lewru octobre hitan 2016 kanyu endu holiti wiide weltike san ko honorobe mu em yotti le region o fa wada golle mu em gaabe narda faham kana ko be leedi amendi tinno reena monsieur M be le nokkule to rafinde naago o woni le leendi
biido kabaruji fanba hebe do page amel facebook kanya compte x studio tamani fedde joli bani non biireten en biande do fedde wiama tili ngay mabbe di ngara uttede cangal ko hakki wi no bantino hono talki di jati e juude mabbe ko wattu juuno hakko holliti wiide be ngaran uddude duudo suudi tile ko warta e lebbi jeegom le majjundube ko litide le ko warta ko solado jebbe ngaran yidude do wonon laami be duudo suudi tile hono nyaloma kejenaade kabaru witta witta yimbe be le adnaara Allah ndo fu dum yambinama le sappo e jetti lewru december no nyaloma o be ko litide sisil mo be ciubi o ido nayiri bangal hono be kani woyltirde wattu juuno do tabiya jamande wor sisil mo ciubi jaddiato kambe bi hono weltagol wottu wonte e worri leedi meden di be jawdu yel hono be kan sakirado no yimbel be bittirta no dum wonte yambinede wakkati de yimbel hewbe gonde wirfitaade leedi meden wobbe jelibe wartude wobbe du ngartiraabe do sembe e dole ali sisi
Madame Koulibaly Oumou Koulibaly yo debbo bitunodo njola leydi Cote d'Ivoire baro du chapan joyi o wi kanko honoroy mako hewbe dogi iwde leydi Cote d'Ivoire le hitan 2002 sabi walde jogi do restaurant mudum le nyaloma hande o mo mu intale mudum cheke ba mako do Koulibaly Oumou ana gollida tum rewbel noga e jeddo yum fu bitunobe o holiti wiide puddode golle o lataki ko newi
amadia damine madia vraiment
do nataki hono ko njafi sami en nan nan ko hewi metawmal tetlaaje non mais antunduri le sagoroji kewdi mais tilimi jokkundir kasin me jottini walde wotere inde amen
kana association sigi
awa kona tedu yo dembo goddo kasen bitunodo gollidowo e madame Koulibaly o holiti wiide kanko du wam tiddalaaji yo yihi fade hande
ana ngola gele yakona
wattinima waddatene du tamene tiddalaaji sattudi sanne bam goddo du me hebi tiddalaaji sedan gamide salna sanne kanko Oumou Koulibaly wad imadraaji mawdi o faabi amen me hebi golleji jogaaji dimi wonde wadde non mi mistay wifitagol
mannim sayala
kanko lamido odo restaurant mo cheke mu inte mudum bamako doka ana nardo jokolbe heddo le leedi amendi golla so bami faabe pelisidu yaada njola be tinnobe dewa dati di sariaji holliti
wattu jone ngaran haldi dum woni okilebe puddi battu mabbe bete hande do bamako do faabe yotto yalla hono mangal pad em be jati kani wattirde koyde mudde habude e yurku yurku no leedi ndi wori nyaloma hande no kedde mo kanko noddete docteur Djibril Koulibaly yo kanko lami fedde noddete pole prevention le fedde okilende comme sifido en do faccitango sita sidibe
mede wonde e famtunde jaleende fe damudun e titalla yurku yurka ko handen sabu so jamaare fam kutteji mudun dun natto sabe do hebnide jogala yimbe fugo fotti e o bato handen yoga e men holliti wi sabe yurku yurka ko dun nati hun handen jaati ko heedin leedi ceggan ana tirse handen mi wada imma daraji mawdi yalla homo fu famtunde de kutteji mudun du sabe hande so noddi gendarme be leedin wari fotti e o bato kambe du be mangal padeno ana hasingini jaati du be watta koode mabbe habgon di yurku yurkoji dun ta sabe handen so gendarme meme nodda futti o jooda hala so homo fu holliti handen wi mimi nangata kals ana hasi o titalla sememudo famnal
donc le flow va régresser
en jaran wattu jono nokku no dirte tumbutu al bilali soudan fourni ijema kamba ijewani wattu jono en jaran ton be kolliti wiide dum woni ko noddirte ton festival vivre ensemble dum fuddile o do nokku be bihi du wattu jono dum won dande do jamarde han sottude kudde mun e ko yata dande chapande joyi e jagom kany en darna le o do nokku Ousmane Niali Bouli Anton
honno le hitande fu lumo sottugol kullantereje na wada leygal festival handan bale traware woni hoareje bureau local federation national des artisans du mali
nous avons miden jogi bibbe lekki iwdi le geseji men irewbe mbaylti jagotobe hewbe anadon hono cottobe kanye kanye kalisi daneje e cagnotobe nyaloma miden bawi hebude henna ujunaji temennay na temejju
aissa sise yo cottawle go lumo mo jodi hakuna yugu yuguji ma amma mos holti video be dere ko kebar leengo lumo
nyaloma fur mido wawi hebude tono ujunaji sappo yade ujunaji nogay yu kabaru arsukuna
wana non no wori hedata kan leme makko Allah sise cotto somayiji
lumongo wana no min jiddiri ka idum samti ko sottumi ana wara ujunaji nay hecci kenye do ujunaji tati
15000 hedde warbe sodde hewbe koliti ko yamu ben
haya garaji yogaji ana tiidi yogaji tiida kadi fu idi ngabbi
ngo luma festival vivre ensemble jukina fa ala noga didi lewru decembre ndu nato le on ko fu kina yobo budi nogay wonno ko maryam mayga be ne sijo tamane jiwde tumbutu
tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yo termede no dirte on nan parle maran meme de wattu jono dun ko no dirta lotor ko ji yimbe le hobe kanyen nawtor to dun le leedi meden di yimbe wabanto so ciodi a tawon duubi du dun walta e juude muuden holi tawer so jommu hakkilata do waddude nyaaw fewte e muudum ngare kedde on yimbe be min landi nokko no dirte to min nya yam foyla yeli mani kanye nyoro mongo ko tifi do hen do faccitango Ali Cissé
neka fute fale o ma dilaga ko rodo dabo
mi wayta e lotorgol am dum wawa du fe yipude am nyaanyaare na duppuje ila puddumi nawtoraade lotorgol am abada yoppay am puje so lotorgol mada sami ne nyegere wakati no lotoda sa nawtore ke dum kasen dum yoppay ma puje e nyaanyaare lotoraade dum e sabune ana mudi sanni sabi nyaloma cholla ana heewi dum wayi latar sababu buytude tundi chaldi mada ana hani ko wayte lebbi jeegon ka fu mi de wayta lotorgol am ila puddum lotirade dum fala nyalo mo hande o du wala fu torda ko do yottini
yotere men no dirte zoom sirne ngaran memde be do yimbe so bami fa iwi e yangeji di ko kalta sita sidibe
mamu verifitigen wadi galle mudum ceggane wadi nyolon fo e doga daro o tamale kurtungo minni ko debbo goto mo hortini sanne kurtungo nanal mudum yata ceggal ittallaji sattudi wartino warti galle makko ne o wonchugal makko pamaren noddertangi junior o wari kalnimo wi inde mi de haja bu noge mamu harbitan jabi e junior a anda yallam ittikal sefa hewi handen na o a inde minke hunde fum anda dum o hay joda fami kalne dum junior yo suka dubi jeegon tanno indiro jojjinimo fuddi kaldemo wi gidi kan yehi moriade salon ittito ugnaji sappo junior harbitan e inde duke he fantinde on nangi hore makko amminan hono non fama hunde fo inde ko wonde kaldemo o harbita o wikkasin inde minke buddnoge tan kajami hunu sabi so hanna kan di halaji fu e damudun o holliti kasin wilingo kurton kango itti jawdi fuko on mile middan ana kallamo minke buddnoge tan kajami inde o wi bi gon mi wana fe buddu goto handen hay watto hajjile hen fesu neddo ana jogi hono di yembire nanna mudun an han watto hajjile e ittude musa gaji mudun pat misnen jokkadum
do ngarten haddude kikida hande do kabaruji di min jootu on sanne hedade hejuji amen so ngabbiddo bema anen men ande to do baybo to biido kabaruji ka kala kajaado woytade fu numero amen o moni dum won chapande jeegom chapande jeena e jetti chapande juy e jeegom chapande juy e jeegom fandje fe no ko no ande do no do e ser yowtere meden de an wodi wassalam
lay lady mendi ana e hak hakkille yimbe yogaabe Croix Rouge janjinta basiji denno be ciera golle wanaano ando wiide leede de jaati hono mali kambe dokkata Croix Rouge yamirore walla yimbe hebbe tiidallaaji saabe basiji golle mabbe fu ana fawi dow nedda sakkaade e timinde basiji wana dum won darne mabbe ka do wallude bangal neddaaku Croix Rouge ana faabo no jan hebirte
ko nayri bangal magazine meden garan halde o do boto modon gondude wadde leedi meden di ko nayri bangal cellal boto fuddi le 10 lewru decembre dum timmayan le 10 jeenay lewru decembre koni fana mudu fab joto tidallaji ko nayri bangal cellal le nokko kanya fa yotto yo kambe dogotoro be cadele de be jogi yimbe yottobe le cuud dogotoroji di do tidallaji ko jogi kanya ko nande mudun fa kebe famtare ngare kede ko min e sita sidibe mum pewni on do hen nayri bangal tiafaji de le cuud dogotoroji le leedi malindi jamare nde fu an wonde woytade no dogotoro en be ngori kanya sa yottigi le cuud dogotoroji di bande bomo ko fanjottu ay roso mutti kanya an songo fu non jamade hulitri metti mudu en
il y a pas beaucoup de personnes
yoga e dogotoro me anna golleji sanne mide tijji handen dabiri han fiede yalla ko hem famintene do golleji mudun to menenga yoroso me won dogotoro gota tan nyowna gitin oftamolog soni o dawi joni honen jamare watta mingi mido na fa handen lam o famay honen gollan dogotoro ko jehirta sabi menen lafa dogotoro en ciagal mudun du kulleji kewde an nyaki amen ko nare bangal jawdi kaaki gollirde iyo tidalaji hewdi dima wonni mo hande fatade cu dogotoroje kassin
pare manque d'infrastructure
kanko dogotoro Adama Guita gondle fedde sa gontonde yoga dogotoro en gombe leedi ndi o holliti dido tidalaje bandini dum hunde sanne o wi dabareji kan fiedle hen wattu jono kambe du yalla be kuncene hore
c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes
gongana jamar ko heemudo holliti mettumu en sabe yoga mabbe holliti yi e jaabiji lubbi du yo sabe golloben wattakal hajjiji mudum nobe muuyri sabe jobdi hokketeni hejata sanne ceggal mudum mede tewtra lamo ndu tinno beeda kalsi budget yo petede inde ko naari bangal cellal le men me sendiga en mede tewtra fa hannen sariaji am pamadi fu tinne batte kay golleji amen dim haani wadde
de nos devoirs
ti dalaji ko nayri bangal cellal ido mawni sanne nyaloma handen o non kanko docteur Fatoumata Nafo gonnod le o do boto hollitiri wide wotto joni imadraji kani wadede do hen
ces états généraux constituent une immense
o bat no dirtedo états généraux yo hunne handen ko fabdo amen me hollita kulleji fu ko nyagi amen li doctoroje leedni li e balde tati me wara me jantado ti dalaji kewdi honen misali honen jaman han nyowndere no moddiri cegal mudun honen jaman han famtirede fatade kasin jawdi ko han yedede bangal nyowngon yimbe be sabe weltan watti joni e lafi cellanji
transversal comme climat et santé
docteur Fatoumata Nafo wi dido batuji mawdi ngaran faabade ko nayri bangal no cellal wori e no jamande fo han fondirede
les défis sont nombreux
tidalaji ana heewi faawana sedan gayok e majji kuma way halle yo lafi ndotoren gollobe sa yeewi watti joni walle OMS dogotre noga tati yaade cekon taton wonku yamirta heban nawab ujnaji sappo gatto menen leedi maldo ataman dogotre en jeegon tan wonku heybata nawab ujnaji sappo ceggal mudun mede lafa fu dogotroji lobbi kay kaaki gollirde wet fu nyablaji kessidu fameten kasin ceggal dum cogu cafandu anatiidi le cu dogotroje
de soins et services de santé
so odo boto timmi tongande be ngaran yaltinde do hen non kanko docteur Mohamed Berté goto gonno le odo boto hollitiri wiide
une analyse approfondie
daraji mawdi an haani wadede fa hannen so yalla heba anta titalaji fugo wonli kabaruji golla dotra ko le leedni yalla le dubi sappo ngarandi kulleji kewdi an heba weltole mudun sabi mi wara mi fiya dabriji mi holla kulleji yogaji handi mudinede le mudun golle wara peccen nukuje tati le dubi tati warandi mi wara mi hollita ala haliji goddi dubi joy kasin titalaji ko mata mi wara mi hollita dum dubi sappo ceggal mudun dum titalaji ko wontondu waran hollite
long terme qui sera entre 5 et 10 ans
ceggal de do tobbe halaji kewdube ngarana halde do hen ko nayiri tinte ande kesse de e cuud dogotoroje de tongande du waral hokke horeju leedi ndi o general Assimi Guita